tegere nsi safuna sanyu na mirembe kubalebe nasanga utebali na sanya mazima mama de baganda bange benasanga munsenu wamma mumutima nerebuzanga ntyo batata yalagawa okulya n'okusoma kwaffe nga mama yafayo kalinga kula nnyo alabinga tubawo n'atunyumiza olugero lumu nti taata tuzaala yadduka mbiseera byentalo ng'aliko abamuyiga nalaba maama bw'afaayo nalaba maama bw'adaaga anti ng'ayagala baana be tubeere emirembe naye yadde maama yafaayo mukama yali yatumanya senga teyatumanya okufa tetwandikuwonye twayita muliro agayanja aganene netusaabala mukama yabanga wamu naffe byonna tebyatuyinza nze tumbuulira mulala awali Yesu wange oyakube kkubo weritali alwane entalo zaffe mulwani w'amaanyi talina ye kimulema bw'omuwa ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa waligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya nanonyanga essanyu nerimbula amaziga n'ennaku nebisembera natuulanga n'ensirika bwenti nga naye si mirembe nga maama akeera kulima kuva ku makyadda mu kiro alima eyaffe n'alima ey'abalala akasente okusoma bwe nabeeranga eyo ku ssomero nga baana balina emirembe nze nga buli kye neetaaga maama nga ndaba bo bakirina bwe nabeeranga eyo ku kuzannya nga mpita mbikomera nga mulinga mbatwalya ki yeffe okusula ng'abayeekera enkuba bw'etonnya mu kiro mwenna ne mutoba emizigo ne gibanga eddame nga tegyonna mikadde obusungu bwannumanga ng'endwadde zinneesibyeko lumu nabuuza maama nti nze lwaki okulwala lwala naye mu bwavu obwatulyanga n'endwadde zaalumanga mukama yabanga wamu naffe era tebyatuyinza nze tumbuulira mulala awali Yesu wange oyakube kkubo weritali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi talina ye kimulema bw'omuwa ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa waligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya kunyiga fabari munu imbalo wavu ato kufale kuja zijukiro mchala ya fano kufa eafune chiro imuye kuya ya gala tuve kumu baka kumukulu asembayo entalo nga zamini mujabwe ne mama we yaroga yaroga famile yona batalina musango kawala kama makitwalina akamukati amayembe gatandikira kuko okubuze mirembe nalabe nseino bwefunda emitima negitwe wanika anti olutwalo oli bwe lumala lukimba bulala mama yatambulanga emisana n'ekiyo aweso mwana we marwaliro nkumu yatuukayo naye ense eno yajjula obutemu omwana eyadaaza mama atyo bwe yamala n'akutuka naffe mukama yazabibye nze tumbuulira mulala awali yesu wange oyakube kkubo eritali alwana entalo zaffe mulwani w'amaani talina ye kimulema bw'omuwa ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa wali golola omukono gwe yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya nze tombuulira mulala awali yesu wange oyakube kkubo eritali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi talina ye kimulema omuwa ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa wali golola omukono gwe yesu omuyaga guliteeka essanyu liri